ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jamwali moɗoɗe gone bete altinere noga e ɗiɗi lewru novembre hitande 2021 yamde jeenayi ƴaɓɓori ke silimaji sappo e joyi Ousmane Niall Boulou kabaruji ɗo e Mamadou Ouattara to ɓoggui janɗe to kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ɗi ɓe noddiri assise national de la refondation ko hani fuɗɗude altinere hande noga e ɗiɗi lewru novembre ndu maire en wonɓe ley leydi ndi kañum e balɗe société civil collectivde wala fou ko martin acumpa dow kabaru moon imma dara keso haɓugol e ñaw ɓuɓalla fuɗɗi ley cagite yontere ƴaɓɓene nde to kati to ɓe noddiri zéro palisie mangas o imma dara fanda muɗum yalla kanankoɓe ana gatta koyɗe muɓɓen fa gasa ɗo gaɗa ko mbawi fu ɗo haɓugol e ɓuɓalla ɗo e 2030 ko ɓuuri ujunaji jeɗɗon hijjoɓe kawri yambere capanɗe joyɓerde hijjore kita ɗum ko fuɗɗi asawere noga lewru novembre ɗu nde hijjore catholique en yo wattu du mo chrétien e gatta du awuji yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani jooɗa haalaji kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ɓe noddiri assise national de la refondation ko ana hani ko hani fuɗɗude altinere hande noga e ɗiɗi lewru novembre ndu hayane ɗum woni hayane gouvernement o holliti ɗum woni ko gouvernement o holliti yontere ƴaɓɓene nde ka leydi ndi wotanaɓe ley nokkuji ɗe kañum e baale société civile collectivide wala fou ko martina cumpa dow waɗugol ɗi jondeji ndenno hono kabaruji kabaru ɗi jondeji wori le commune ŋaji e sar kleŋaji ɗi heɗum wawi waɗede ley o wattune e fa keɓen jaabuɗi lande keɗɗene Mamadou Samaseko
to kay toon fedde haalnade en holti wiide heƴaɓe lamɓe andinaɗe ɓe fewi kabaru ɗiɗo joɗa haalaji hoore conseil régional o holti wiide jaati les télévision e deux réseau ŋaji ɗi ɓe nani oɗo kabaru o dona ka noon ɗum to kita toon o secrétaire général mairie o holti wiide fay hunde landinaka to kulukuru sigu e masina laamu koɓe holti wiide talkuru fuf neldaka banggal landinal joɗa haalaji ñande altinere noga ɗiɗi lewru novembre ka noon to yeruso toon gollirde préfet o holti wiide neldama talki do ɗiɗo joɗa haalaji tekto yontere nde ka noon ɓe yamiraka fuɗɗude ɗi to gouvernorat mutti hultama wiide oɗo battu o haala muɗum memaka tafun to tumbutu e gawu kay kabaru fof heɓaka batte telaji réseau téléphone ɗiɗo nokkuji ɗi miccitina wiide ñande aljumare ƴaɓɓide nde woni ko dental pelle politinkoɓe banggal transition laatiɗo humpiti horoje laamu hakkundejo o wiide ɓe ganafi hawroɓe oɗo battu mawɗo o
min gaɗi e bawɗe amen fuu ministére humunide ƴewtogoji nde wala fuu ko jaɓi haalde dow kabaru muɗum gouvernement o tan wawi ɓamude dabre ñalare ɗi gatte jogui bawɗe du dow waɗugol ɗi batuji e hakkillo andinɓe politikaku ka fuu e tawede ɓe collectivide ko hani daranede arande yo dartude no ndenago heɓirte keɗe ko balan jakkite andinɗo politikaku o tewtoo du e lalaycha walet infa noddi o dow facciraka Mamadou Samaseko
wattu mo gouvernement transition holliti wiide wutteji mbawataki laddinede batte alhaali ndenagu tiɗuɗo o e on wattu goto o eɓe gonɗiɗen landinde battu mawɗo jonno tama ɗiɗo batuji ɗi ne mbawi landinede dow tatteji leydi ndi fuf rafi ndenagu kay ne wawi latade sababu bantinde landinal wutteji ɗi ɗum yo go o e tiɗallaji ɗi hiɗoɓo o yo alhaali leydi ndi jaati wokka joni ko ɗum fu woni bawɗe kamɓe yimɓe transition ɓe landinde hono ɗeɗo kawrute dawrude ɗum goto fuf fawrata gotum ko baali politinkoɓe hewɓe galda fewi e sifa go le transition o ne hulta wiide e mbawanayi fewi kawral hakkunde politikoɓe fof
andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter baale société civile ndentuɗo ley fedde ɓe noddiri synergie 22 ana darta e laamu o teddina aadiji ɓame ɗi leyɗe ɗe fo dewri dow muɗum synergie 22 tewti duɓe kollita synergie 22 tewti duɓe kollita wattu ngar wattu nangowo hakkillo nde ƴewtogoji e woteji ɗi mbawi waɗede ley muɗum hooreɓe maɓɓe ana gonno yesso nantinoɓe kabaruji asawere ƴaɓɓere nde kowan jara ana wonno toon keɗe ko heɓinin dow faccitako Mamadou Samaseko
ewi horojo gollirde lollirde ELA citoyenneté droits humains Mamadou Lassine Diarra yargol yesso transition o hana fi yebede
immade
amen nen kay yo humpitinde do kabaru ewtagol gongol waɗede politinde klatiɗalaji goɗuɗi laamu koɓeɓe yalla eɓe kinnoɗi ɗo haniri oɗo transition mali o fewa ɓurani en foof ka hana ɗum jeguiten aadiji ɓamaɗi caggal leydi ndi ɗimi mbawa fewi wasude wattande hakkillo ka noon aɗa hani karol waɗa du batu mawɗo o yalla ƴewtagol nuwle gollirɗe kañe kabaru wuteji ɗi na feewa ɗum woni ko holliti pelle haalnana en keɗɗanna Fouseni Diop gollowo to Agicat tun
le dialogue n'est jamais assez
joɗo haalaji hana fi haaɓede ana hani fa hande ɓe kinno kabaru muɗum baale politiqueuji ɗi place mum enna famɗa feeli kabaru démocratie ndenno kamɓe du ne hani hinnade kabaru batu mawɗo o
qui redouble encore d'effort
mbicten wiide synergie vendi kay holti wiide yahan oɗo batu mawɗo du ƴewtagol kabaru leydi ndi ndenno yilama ko yo heeƴo landinal wuteji ɗi sarte no yawiri
yambere capanɗe joyi ɓerde hijjore kita ko fuɗɗi aswere ƴaɓɓene nde timmi alan keñen sisli ɓe cuɓɓi hikka tawdede e maria en fuu dokkidiren juuɗe yalla en fuu eɗen laato inna goota abba goota ko ɓuri ujunaji jeɗɗon hijjoɓe kawri e nde yambere capanɗe joyi ɓerde ɓe gaɗi duwawuji yalla jaam an heɓe limali fuu e manggal muɗum pellerinage national 2020 en ɗum woni ɗo hijjore koye kural josesa sigu yambini ɗum fa ɓeydoɗene faamo keɗɗana Mamadou Sama Seku
caggal hiro jamma aswere nde garɓe kawrtal ngal puɗɗanna duwawuji ñalawma aswere nde le église kañe cuuɗi gonga chrétien en kita e wi abe roubert diara arɗo kural sigu faabade jamara nde hinnade golle mabɓe
ngari
kita yalla faabade chrétien en ɓe e kala joñaniyaji lobbuɓe wadde duwawuji e dow inde mariama min nawtorto inna amen mariama yalla heɓde duwawu annabi issa alayhisalam ñande alande premier ministre o yeehi e ngal ɗo kawrtal capanɗe jooɓal chrétien en kita sogel ko kala mayga nawtorge ɗum ɗum miccitinde goto foof ne hani hinnade yirwere transition o baggal tiɗalaji leydi mali ɗi ɓeydade haɓo momin gondi o ana hani ɗum dowwuji gaɗe dennoom ne ndar malikoɓe foof kala ko laati dina maɓe gone muɗum duwanade leydi mali ndi gadi ga ene ɗum ne holtide on wiide leydi mali ndi yo leydi ndi dinaji foof ne heeƴa e muɗum ndenno ɗum wona fewi kabaru kewal jama ma foɓdere jama an ɗon wiide kamɓe chrétien ɓe jetti sanne lamkoɓe transition ɓe banggal yuppitere sere gloria ɓe holti wiide yila maɓɓe dun yo cuutaɓe heddiɓe ɓe juppite ɗum woni ko Fude Moussa Diakité heɓani si jottamani gila kita
golloɓe bankeji mali kollitiwiɗan anni wadde murtere golle balɗe tati fuɗɗude talatare janngonoge tati lewru novembre ndu caggal ko ɓe gaɗi murtereji kewɗi ley lewru octobre ƴaɓɓino ndu sina bef wajimbini toɓɓe tati ɓe ndewru dow muɗum taɓe le majji ana hen ɓeydugol joddeji maɓɓe le temedere fu sappo e joyi hooreɓe sina bef kollitiwide sini himmeji maɓɓe ɗi kuncanaka hooreɓe jokkina murtere nde fayi golle seeɗa ko ɓe gaɗano ɗum ɓe gatta kasen fu e tawede eɓe darta e client e maɓɓe pamaɓe haɓa maɓɓe ngo mali ko ɓuri yimɓe million ɗiɗon woni ɓe ñawɓuɓal nangile hitande 2018 kanankoɓe dogotoro en dokki o kabaru aljumare ƴaɓɓinede ɗum waɗi to kati to ley fuɗɗugol golleji haɓugol e ñawɓuɓal ɓe noddiri zéro palisi mangage fewde e kabaru muɗum gofernema o e gollidiɓe muɗum ɓami aadi e wadde ko mbawi fuu yalla ana kaɓo e ñawɓuɓal oɗo e 2030 Mamadou Sama Seku
ewi ministre kumaniɗo cellal leydi ndi adadu jogiɓe paali le mali na hulɓini sanne sababu muɗum e wimakko yoko jamara nde yata fewi cuuɗi dogotoro keɗɗana madame Djaminatou Sangari kankone ministre kumaniɗo cellal e ley leydi mali ndi e ley jateji kabaru cellal hitande 2018 holitan wiɗe jogiɓe paali ɓe na mbaranon ko ɓuuri mbiliyoji ɗiɗi yimɓe alhaali taban tati ɗiɗi ley temedere sababuji yaade cuuɗi dogotoro kambaɗ ɗum woni ko imma dara haɓo paali o yirwinama banggal baale gonɗe le nokkuji ɗi tawene fedde annaru ndu humaninde cellal OMS yeeli yo vaccin ngaji lolirɗe antipaludisme nawtere le haɓo oɗo ñaw o nde ɓeydi wiide ɗum wonko yirwi banggal muɗum le annaru ndu keɗɗana docteur Jean Pierre Baptiste kanko woni kaƴaɗo OMS le mali imadaraji fisagol ñaw paali jirwi sanne hikka sabi banggal jawbuji kaɗo imadara CPS ko ɓaadi millionji ɗiɗi sukaɓe jogiɓe hakkude lebbi tati yettade duuɓi joyyi goni fesaɓe ndenno fesugol kañe sakkade ñaw paali ne mbawi latade sababu ɓittude sanne maya maya saabi oɗo ñaw o premier sugal kokala mayga gonnoɗo e ngal ɗo kawrital lollirgal zéro paali je mangage waltini hakkillaji yimɓe wiide dabareji piyete yala huncande hoore haɓo oɗo ñaw o andon noon tutugol teddengal waɗanama docteur Fatmata Napo Traware inde andite banggal haɓo fewde oɗo ñaw paali ɗum woni ko Abibatou Kirsine Dra heɓani so jottamani gila kati
kabaru nyo COVID-19 o ƴiwde aljumar ƴaɓɓina nde warde e alankee ñen kanankoɓe docteur en humuniɓe golleji muɗum limti yimɓe temedere e capanɗe joyomɓe e ñaw COVID-19 o nangui liɗen balɗe tati ɓe limti dow himɓe tatanoɓe ñaw o accayi ɓeo nanguno santanaɓe yo capanɗe nayo e jetton kalɗen joni kabaruji acti COVID.
Hakke hitande e ko fawi caggal ko ñaw COVID-19 jiita leydi Mali, yimɓe ela yogaɓe camtanaɓe puɗɗi heɓde siyalaji fofango. Ɗumen ko holliti hoorejo gollirde lollirde pneumologie ftisiologie to l'hôpital Pongé. Ɗe wi makko ko ɓadi temedere yimɓe ele no gondi hay beede wakkati joni o. Docteur o holti wiide donno ɓeeɗo ñawɓe jawtiɓe duuɓi 16 ko ɓuuri hewde yo worɓe noon. Keɗɗanna professeur Yacouba Touba kankone hoorejo ndeɗo gollirde to Pongé toon.
Ko nayri bangal ñaw coronavirus ono yimɓele ɓe cawrirteno, mi marti kumpa won camtenteɓe ka caggal muɗum tan won tiɗallaji koɓe matata. Ɓeɗo yimɓele yoga e tiɗallaji ko nayri bangal pofande soɓe cawrama iɗum samta. Ka hono jaroɓe sigirite kañum ko nandi e muɗum, ɓen an mbawi heɓudele hen tiɗallaji ɗum ronka samtude, sobide a tawan faali e buuci muɗen to jar sigirite o nangui wakkatiji keɓan tiɗallaji ko nayri bangal pofali e ko nandi e muɗum. Sawrude mere min darti famin tonga ɗum le dewte kawana noon ɗum wori ñalawma hande o. So ɗiɗo ñawuji keeɓiɓe caggal ñaw coronavirus o, wajibi kamɓe cewrata ko he mabɓe. Soɓe liliki suud docteur ɓe joɓan poɗɗele mabɓe, ɓe joɓan kañe ko nandi e muɗum. Yoɓe yimɓele ɓe min gondi e sawrude, hono yimɓele woɓɓe kasen joguiɓe ñaw pofali, ɗum woni ko nayri bangal joguiɓe cukku kañe ko nandi e muɗum. Miɗen gondi e ƴewtade ɓeɗo yimɓele fof, kala joguiɓe tiɗalaji ko nayri bangal pofali e ko nandi e muɗum.
En jottiki landol hande ngol jaboto docteur Aboubacar Sidiki Dramé, hoorejo gollirde COVID-19 l'hôpital du Mali.
Tam neɗɗo pesaɗo foti ñaw coronavirus o nangga ɗum wakkati fo ana hani ƴewtede yallana sawi ñaw ona sawa. Sa fesama foti ñaw coronavirus o nangge ɗum hollititta wiide gueƴi ñaw o wawa heɓudema feewi. Feeso gueƴi ñaw o nanguima wala koɗi mbawi nima ɗi lennatama. Aɗa wawi heɓoyde gueƴi ñaw o nokku goɗɗo, gatta ɗum e yimɓele woɓɓe. Ɗum waɗi so jomum ɓami fa feesiki hatta ɗum wakkati fo ƴewtede yallana sawi ñaw ona sawa. Yoɗum wajibi noon non watta foti raɓa yimɓele woɓɓeɓe. Hakkille jottiɗo ɗo heɓe dow hen wiide jomum sawa e ñaw o, sakko raɓa e yimɓele woɓɓe kasen.
Ɗo en nettimata yewtere meɗen acti COVID hande. On jarama e heɗade. Tino ɗon taɓade seraji cenam, yalla ɗon hissa e ñaw coronavirus.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakiraɓe jaranli région ngaji meɗe dare hen kabaruji gonɗi toon. Yimɓe jomɓe kabaruɓe anda ka goni mbari julajo goto, ɗum waɗile deyande Abbara Diou Asawere ƴaɓɓene nde to Tumbudu to. E wi yimɓe toon bandeji ɗi pelli dow makko saabe o jaɓa e hokkude kalisi makko. E caggal muɗum o ɓama o naɓa suudu docteur ka o yalta e barmi makko ɗe. Saabe muɗum alan keñen sukaɓe nde deyande jalti fa heewi hollitinde metti muɓen e rafi ndenago goduɗo heɓude sembele indi gendi. E wi yimɓe toon ko yata yimɓe sukaɓe capanɗe taton wotanaɓe amairi en fa yettade ardiɓe dinaji e kanankoɓe kaldidi asawere ƴaɓɓenene dow hakkeji sukaɓe dow kuccala to. E wi hun cannimɓe ɗon hoore ngal kawrital waɗi fa ɓe mejentina hakkeji sukaɓe e kollita du ko hani waɗede fa sukaɓe ndene kolliti wiide nde ngal kawrital ana fa wi dow yambigol ñalawma aduna keƴanaɗo hakkeji sukaɓe ONG World Vision itti huncani ɗum hoore. Sakiraɓe andu kabaruji fo andaɗo mbawi hewde dow www.studio8.org numéro wiyama o dow aɗa mbawi hettinade ɗi dow majji 37 321. Wassalam. Leydi Afrique lanndaki fa gasa e kaltidal dow haɓugol e waylitagol wattu. Ɗum yo hakkillo yuba sokona jokko hoore groupe intergouvernemental si l'évolution du climat ka gollilde ɓe noddirta point focal changement climatique du Mali jaɓanayi ngo. Hakkillo makko ngo ley on wattu goto ONG Mali Focus Center ñetta ana waɗano dango fewde e jamare nde waylitatagu mum dow reynude ha walu yewtere parlon de l'environnement ana fawi dow ko funti COP26 kañe e forum environnemental national ɗi ko timmi yontere ƴaɓɓene nde fa ɓeydore ɗen famo keɗɗen Mamadou Samaseku.
le magazine parlant de l'environnement.
Majjungol seeɗe seeɗe charbon haybugol jamare huifude bangal kuteji waytere wakkati maɗum taɓagol aadi milliardji temedere kalisu dollar bangal almusaɗɗaji wakkati yalla faabade leyɗe gonduɗo yirwede ɗe goni jogaje e toɓɓe e tottodiral hakkillaji gaɗa dow muɗum ley kawrital COP. Ahmed Sekou Diallo hoorejo ONG AFAD anditi jaati wiide wonko hawra dow muɗum ka dun e wimako bonngol jikke yogaje taykama
Nous disons vraiment que
amen le ngaddo kawtal cop habu amen na yewi non do tangol hore talkur paris ndu e modum holtama buitugol gazuji bondidi hakke goto e fetere li temdere sen yew jateji kebadi li lede de hande odo kabar o ngabbi fatati li temdere hunde mo ina fi adnalu gilla jun jati kawtal noga e jeddo bal cop engal wadede to egypte no fuddi yo cop runde afrique denno nde haboto sanne yalla hebdo sagu mayre sere dum hun cande dum hore leydi malindi e leyɗe runde afrique na hani landinde no fewri totodiral hakkillaji kawrute mawɗe adunaru ndu dow wakkati ɗum wonni ko holliti jokko hoorejo fede GIEC ɓeydade e tewtugol jawdi kanko mallinke yuba sokona na sikiti sane dow anniyaji leyɗo runde afrique e ley kawrute copɗe
hoɗum saabi so ɗum heɓa e lawol leydi ende keɓal muɗum ana e charbon o so leyɗe keddiɗe hollitayi ɗati laaɓuɗi ɓe jooɗo ɓe miijo ɗo ɗati ɗiɓe mbawi nangude nafoji homo fuu joddagol so halda ngol wala fuu ko wawi laatade so on ƴeewi leydi chine a tawan noga e fayetto capantato neɗɗo anale oɗo golle kamɓe ka ɓe jooɗi keɓe miijike do kutteje muɗum minen hoɗo fuu woni komi gaɗi ɗo homo fuu woni janguɗo tongande jecne fada muɗum yaade e joddagol so halda ngol fa itta ɗati kan e projet ji mbawɗo waddude yirwere le leydi malidi min kani joɗade mi miccitoɗo ɗati kanɗi nanguele yella miɗa keɓa wadde immadaraji fewre waytagol wakkati o fade amen joɗade wiide maani e maani ana hani waddude ndiɗo adadu jawdi
ka noon wona noon famiri keƴaɗo waltere wakkati mali docteur Mourbou Sakho holliti wiide yo batte landinal fewgal gueɗe yogaji kabaru courant memama le COP o oɗo COP o landinte hono yeliri leyɗe runde afrique fedde landinal ngalɗo COP jaati jointe nder e mayre hawrinte keƴaɓe haalnana en e golnoɓe ko hormun en ndennoon mi miman haala ko hani gollede e kala gueɗe emin kani yettinde e le ngalɗo kawrtal hono ɗum wowirini min kertanan koye amen nokku lollirɗo stand e wattu batu COP o sukaɓe leydi mali ɓeydanama faamu dow darande mabɓe bangal haybugol hawalu yo ele karutal jettoɓal lollirgal forum environnemental national gaɗagal bamako buguni e moti docteur Ibrahima Tugula hoorejo ONG mali fok center ñeta holliti wiide ana hani wakkati joni o dewren no yimɓele mbayltata taguji mabɓe holliti wiide wona laamu tan jeehinade haybugol kabaru hawalu ele ɓalir leydi mali ndi kabaru damaji ɗi yirwi sanne saabi sukaɓe gala golle taccugol leɗɗe na heewi toon sanne en dulla wiide feewi ɗeɗo leɗɗe nene heɓata leddeji leydi men ndi ele oɗo nokku leydi men ndi toɓoyi ɗum no ɓuuri foof hewde ndenno min goytike yesso lollirɓe collectivité territorial andon laamu o tan wakkati joni o wawana ɗum foof den dabreji ɗi enen ɗum piɗen jamare nde e lollirɓe collectivité territorial foof na hani tamodirde juuɗe yalla haybude hawaluji ɗi ɓuuri foof oɗo wattu mo waytere wakkati na hundi heɓde sembe dow leyɗe yiruɗe sanne ɗe dina gonduɗe heɓde lawol seeɗa seeɗa ɓe miccitina wiide immadaraji goɗɗi banggal haybugol hawalu landinama ɗiɗo wattuji ɗi ley leydi ndi ana e majji kawrital lollirgal rendez-vous de l'environnement ɗum timminta yewtere meɗen dow hawalu parlon de l'environnement hannde nde heɓani en Mouhammad Baba Kounta on jarama heɗade yo en ji caggal joni
le magazine parlant de l'environnement.